deganka xamaroy nadiin digatiyo doonisteeda ku taalay kumarko idintaan ka dooranaye sarkeedu baharay dantaydiye kumarko idintaan ka dooranaye sarkeedu baharay dantaydiye deganka xamaroy
Allah tarbiyo hayga tu.